bango yo so baza mike.
Najikuta makaniki kila biti na pasuka leo vibe zishuki zikobize. Nazisaka nazipata najipoza kula bata mina chinja mbuzi wana chinja chicken. Kasirika mina takata ukinu na mina cheka. Nacheka kwa dharau. DJ ongeza mizuka. Toto akatike kwa chini. DJ wakako na kucha. Shoyo anataka kukesha.
Ale bine langa mwana mama. Ale pesa nga bilo kwa mboka ye. Pole pole mama. Ale bine sanga miziki ya mboka ye.
Hili koma kuna sote za dunia wanalipenda. Wanalitaka pia. Mamelisa. Mengelanga mamelisa.
Mamelisa.
Mamelisa. Mengelanga mamelisa.
Joka. Kata kushoto kunia. Wakubwa tumetiga moto tawa wakia.
Joka.
Koma iko moto mainia. Kongo baka kongo hiwa naifagiria.
Joka.
Step by step body. Step by step body.
Joka.
Step by step body. Step by step body.
Joka.
Ashibidi dibidi damba damba damba. Ashibidi damba 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 damba.
The garden skiller. Niki endaga kwa bebe. Nakulaga chipsi karanga. Muda kuzichanga pia muda wakudanga cha. Baka kwa di bebe. Uzarabu ni msanga. Nemoe mapanga sha.
Bebe. Bebe kata katai. Cheche washari. Foto washa washa.
Katoja kuwa skani ni staza mani. Nakatoja pata kami na paza mani. Mungo fema na nilea na kulipa ramani. Kila siku ya mungu na zidi kupanda famani.
Pende msipende tunawakera. Na waona vile mnavyo babaika. Dumila mende nipona bela. Tunawacheba vile mnavyo hangaika.
Hili koma kuna zote za dunia wanalipenda. Wanalitaka pia. Mamelisa. Ngelanga mamelisa.
Mamelisa.
Mamelisa. Ngelanga mamelisa.
Joka.
Kata kushoto kunia. Wakubwa tumetinga moto tawa wakia.
Joka.
Koma iko moto mainia. Kongo baka kongo hiwa naifagiria.
Joka.
Step by step body. Step by step body.
Joka.
Step by step body. Step by step body.
Pekecha, pekecha kushoto. Pekecha, pekecha kulia. Chuchuma, chuchuma. Chuchuma, 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 chuchuma. Vanilla,
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 vanilla.
Chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
chuchuma, chuchuma.
Guntama,
zama,
guntama,
zama,
guntama,
zama.
Chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma. Vanilla,
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 vanilla.
Guntama,
zama,
guntama,
zama,
guntama,
zama.